Nna m ukwu Jesus, chibile n'igwe were ụwa mere ebe mgbakwasị ụkwụ ya. Ọ bụ gị bụ chi pụrụ ime ogbenye, ọ bụrụ ọgaranya. Onye nwe anyị bụ Chineke nke na-enweghị ntụpọ, iwe gị o yiri, ọ bụ ihe masịrị gị ka ị na-eme. Onye mere eze onye ga-akọcha Jesus, onye ibu niile enu, ọ dịghị onye ga-ajụ gị ajụjụ. Eji m mmadụ dị ka Barack Obama nke Amerika wee mara ihe ị na-eme. Lee onye ajụrụ ajụ, ogbenye na-enweghị olileanya, ka ị mere ka ọ bụrụ onye eze. Thank you Jesus. Ibu Chukwu na-enweghị ntụpọ ewuo, ibu Chukwu nke na-enweghị oyiri. Ibu Chukwu na-enweghị ntụpọ, ibu Chukwu na-enweghị oyiri. Ihe masịrị gị ka ị na-eme Chineke, ibu Chukwu na-enweghị oyiri. Ihe masịrị gị ka ị na-eme, ibu Chukwu na-enweghị oyiri. Chioma,
ibu Chukwu na-enweghị ntụpọ, ibu Chukwu na-enweghị oyiri.
Onama, onama,
ibu
Chukwu na-enweghị
ntụpọ,
Chineke, echeta m ihe mere na akwụkwọ nsọ, na akwụkwọ Genesis chapter 41 verse 37, banyere nwa okorobịa ahụ nke a kpọrọ Joseph, onye ụmụ nna ya rere ere, mana na isitere n'ụlọ mkpọrọ were mee ya eze nke Egypt. Jesus, ọ bụ ihe masịrị gị ka ị na-eme n'ezie. Na mere nke onye nọ n'olu m, nke onye nọ n'ụlọ mkpọrọ ugbu a, nke onye nọ n'ụlọ ọgwụ, nke onye ji n'ụwa mmụọ dị iche iche, ana m asị ka Chineke site n'ebe anyị nọ mee gị onye eze n'aha Jesus. Receive the power of God, the extraordinary favor of the Almighty, in the name of Jesus. Ibu Chukwu nke na-enweghị ntụpọ ewuo, ibu Chukwu nke na-enweghị oyiri. Chukwu, ihe masịrị gị ka ị na-eme, ibu Chukwu na-enweghị oyiri. Chioma, ihe masịrị gị ka ị na-eme Chineke, ibu Chukwu na-enweghị oyiri. Eze nne zebu Chioma le, ibu Chukwu na-enweghị oyiri. Chioma, ọgụgụ ọmọ obi Chima amale, ibu Chukwu na-enweghị oyiri. Onye mere eze ga-abụ eze Chineke, onye gọziri ọbọ na-egakọta. Onoma Jesus, onoma, ibu Chukwu na-enweghị oyiri. Onoma Jesus, onoma, ibu Chukwu na-enweghị oyiri. Chioma,
ibu Chukwu na-enweghị ntụpọ, ibu Chukwu na-enweghị
oyiri. Onoma,
ibu Chukwu na-enweghị ntụpọ, ibu Chukwu na-enweghị oyiri.
Ebi ebi Chima,
anya
anya n'obi Chime,
ibu Chukwu na-enweghị ntụpọ.
Ọkwa gị bụ Chukwu na-enweghị oyiri. Eze nne ze Chukwu amụ, ibu Chukwu na-enweghị oyiri. N'ime eluigwe, ọkwa gị na chi, n'ime elu ụwa ihe kwuru chi. Chineke gị bụ Chukwu na-enweghị oyiri. Sarịa ma sekere aba,
kosumaye
ndoro esende
sefitari bobo sundoro ibobo ya kaba
chimaye
ndoro bosundoro ma yelo bosakaya rima indola bari bosokoro ma
odogunaga Chukwu, odogunaga ibu Chukwu na-enweghị oyiri. the generation. Baba, you can never change. You are God, you are not man. You are God, you are not man. You are Alpha and Omega. You are God, you are not man. When you say yes, no one can say no. You are God, you are not man. When you say yes, no one can say no. You are God, you are not man, Baba.
You are God, you are not man. You are God, you are not
you
man.
God, you are not man.
You are God, you are not man.
Oh, Jehovah,
God, you are not
you are the Alpha and Omega.
You
can never change, Jesus. From generation to generation, you can never change.
You are God.
You are God, you are not man. When you say yes, Emmanuel, no man can say no. When you say no, Jesus, no man can say yes. Anyhow, you open for me, no man can close it. Whenever you say yes, no one can say no. You are God, you are not man. Daniel in the lion's den, you show that you are God, you are not man. You make it away when seems to be no way. You are God, you are not man. Jesus, onye we mmadu ikpere mu di n'ala, aka mu di n'elu. Anyị na-aja gị mama ka ị na-emere anyị. Onye mere ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ Chineke. Oh Father, we glorify your name. Thank you, Jesus. Amen. Tai.
Chineke,
Onye ọma, mercy. Here is the water of life. Oh Lord Jesus, feed me until I thirst no more. Thank you, Jesus. Amen. Ah, bungi boku tama na ba mirama. Sachime Honoru Ebube Kibu, the fountain of life. Jesus wa David yokuta mana bamiri chime. Onoma, onoma, onoma.
Heaven and earth cannot contain your glory. Reposo korobo iba. Aha. Let the wind say you are strong. Whoa. Anamanu. Etu akachi ne kemura.
Let that power remote you. Let that power
Jesus.
Agiriba, 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 agiriba. Omarama mazula rule. Omagimu elele bejar. Anama bogie uge dikena. Omeriye ne kwenyu omume. Chine chereme chichomamo. Chioma, chioma, ha ha ha. Etu aka chire, chire kemora.
Agiriba,
amu gibu okuri ene ne chibo, chibo, chibo.
Agiriba,
etu aka chire kemora. Agiriba,
agiriba,
etu aka chire kemora. I believe in the communion of the saints. Make on get this. Then you will know. Acharam kichiba ni mendumo. Acharam kichiba. Acharam kichiba. Oh 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 oh. Acharam kichiba ne ne me ma. Acharam kichiba ne ne me ma. One na boda mo. Chiba mo ne zimo no chuku. Chiba na men na raru. Chiba na men na sagia o. Chiba no na kukomo. Thank you Jesus. Abonge na chine liwe na chine no wachu. Ina chuno wambo na chino kochi mire. One of my never ever for die for Nigeria, make a handover. He can do Chichika, one and in a chair, and one and a church. Jesus, we could chip us in and go. In the name of Jesus. Achara kichiba, ni mendumo. Achara kichiba. Achara kichiba, bem na rodum. Achara kichiba. Chibamu na kukwamo. Chibame bena guru gegu. Chineke mo. Ewe gibi kowem le. Ewe gibi ken kowem. Owe gie gemene wesu gagie. Chimo acharam di chiba. Chiba 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 chibamo. Yeah.
Father.